Ngiyamthanda noma etheni noma enjani ngithanda yena wangempelo Ngiyamthanda uhlale nami emihleni njalo njalo uyafana Ngiyamthanda ayabona mpintshami angidlali mpintshami ngiyamthatha ngo-December So mamela skimsami Themba mina awuthami ngizomthanda
Uzomthanda wena kuduzosola Ngathi uyawakhohlwa abangenibake Uzomthanda wena kuduzosola Ngathi uyawakhohlwa bathandi bake
Okay, okay, don't give up.
Don't change. run away from this despair. Would you join on this journey if we don't know how to go and where?
Take freedom away. is melody.